Episode 14. Hello guys, welcome to Kenyan Diaries podcast show, where we tell Kenyan stories with a Kenyan vibe, the Kenyan way. And if you get something you enjoy in this podcast, share it to another Kenyan. Yeah, so episode 14, please follow us on Instagram, Kenyan Diaries Podcasts, Kenyan Diaries Pod, Twitter, Kenyan Pod, and subscribe to our Spotify channel, Kenyan Diaries Podcast Show. So today, I'm doing this with a very good friend of mine, tumesoma naye miaka nne bana. Amefanya kazi safi sana kwa hii industry. Ukiangalia vitu zenye amefanya hata utapenda. Photography, design, you name it, atakwambia. Gerard,
Woza.
Kwaje?
Nikobie manzee umechocha. Umechocha.
Sema nikuchocha bro.
Hey, mtu wangu,
hadi la shingo na chochago.
Unaimba nasema huu ni mimi.
Bro, acha nikwambie, wakati ingine ni vizuri tu unachocha, unaenda paka unasema hey. Enyewe ni vizuri nafanyanga hii kazi.
Manze.
Unaona kama mimi wakati ingine nikipiga pot. Kuna wakati naweza kuwa frustrated na shangaa. Bado haijipi vizuri. Lakini kuna mse moja niambie, wewe mipenda kitu unafanyaga. Hiyo kitu inanipatia motisha, tunasema tu ah. Nafanyaga kazi sana.
Unafanya kitu inafanga hivyo. Sasa hii kuna mse aliniambia. Sijui anaweza mtaja.
Ya, wewe ndio utajua.
But acha nisimtaje. Kuna mse aliniambia. Wewe ni mgood at Kenya una do. But usiimbe praise yako. Wacha wase wakae waone ujamani mkali. So msendo waseme, si wewe unasema.
Si wewe useme.
So relax, hata kama unajoin deadly, relax tu.
Relax
tu.
Watu watamini. Ukweli. Wakati mwingine by the way hiyo kujihumble hiyo kuwa siati bado usahau watu wewe ni mkali. Ji appreciate bado.
Exactly. But usiende unaimba kwa kila msemi. Mimi ni mdeadly.
Bana.
Relax tu. Kuna mtu hata kama aseme wewe ni nani? Unafanya kazi safi.
Bana.
Unafanya kazi safi mbaya.
Lakini bado kusa kuna wale tuseme sasa nikupatie example ka calligraph. Huyo ni mse wa kujichocha lakini naye anajua nime put in kazi so najichocha sababu ni hivyo.
Sasa unaona yeye asha establish. Unaona? Kutoka kitambo sasa unajua calligraph amedui. Yaani kila kitu iko out there. Ameshaji establish. I love pia musically anaimba hivyo boastfully. Unaona? So ina trickle down pia personality.
True,
na pia ashaji establish. Ako a lot to sing his praise.
I think bado mpaka venye sijui niseme tu venye ume grow up maybe kuna venye ulikuwa unaona watu hawakutambui tena unasema sasa pale unapata hivi unajua sasa mtati zani mimi
umenikumbusha rafiki yangu fulani nitakwambia nani alikuwa ananiambia yeye hapendi kupraise yule akifanya kitu kali hapendi ati yeye unamwambia ni kali nini mbanta.
Ni banta.
Ataka ni kali. Mbanta tumwambie hii kitu nini. Yani anechukua hiyo sasa hiyo ndio nampea motisha afanye.
Ukimbanta.
Afanye better. Like mbanta pendi praise. Praise unajua sasa ata relax. Ana feel nika ata relax. Unaona? Sasa unataka we ni banta. Usiniambie.
Asiingie comfort zone.
Asiingie comfort zone. Unajua ukimwambia uko bie ata relax a feel nini cha establish. Yera dai mbanta. Ataka ni kali mbanta tu kiasi. Ajipush. Ndio sasa tuwe kitu kingine kali afterwards.
Okay.
Sasa kuna different techniques za ku work around it.
Me think kwanza kwangu sasa mimi mtu kinimba, mimi nikawa hivyo sasa ile nataka mtu mwingine aniambie feel. Mimi hata mimi mwenyewe nitajipatia self fulfillment nasema tu napiga kazi safi lakini ki come from somebody else inakuanga ina hit different.
Exactly. But kuna mse mwingine ana feel. Hiyo unani praise kwa nini?
Unani praise kwa nini?
Relax, najua kenye nafanya.
Lakini leo sasa mimi nitakuchocha sababu kazi yako unafanya kazi safi sana.
Shukrani man.
Unajua I think pale umevisha sana ni photography na design. Hapo ndo wewe mwenyewe una feel hivyo.
Na feel nimevisha hizo mbili. But si mali na feel nataka nikue.
Bado hujafika.
Sijafika.
Sky is the limit.
Wacha tuone mali tutafika. Lakini unajua hata msali alifanya nianze kudu photography hivi sana kabisa. Ni kuzo yangu Wolf. tajiri wangu. Big up man.
Asikujua ni kuzo wako.
Walai.
Sikujua ni kuzo
wako. Kitemeto ujongi ni kuzo wako.
Unajua, acha nikwambie. The first time unakumbuka tulikuwa na kuita wendo tajiri wangu.
Wendo tulikuwa. Tema likomia hida identity tajiri wangu.
Wendo tulikuwa na kuita wendo tajiri wangu.
Mkiniambia hadi na rayo. Tajiri wangu.
Tajiri wangu. Tunakujua. But sami niliko na thani tu ni wale maybe megrow up. Moja ama mnajua na tu ni siko najua ni kuzo.
Related.
Oh, okay.
So ni kuzangu by blood. Ni mse...
Mkali. Ah, kazi yake nayo.
Ni mkali excess.
Kali.
Yani, sijiwa na mse mkali kae. Kabisa, kabisa. Hadi miu wishingi, ni kuweka, sijafika.
Una look up to him.
Na look up to him, evo vi dead leave.
Nyesa, umesema yendo li... Ulimuona ukaanza sasa kari yako ya photography. Yeye ndo alikuinspire tu yani kuanza tu hiyo ni
hiyo path. Ni yali niaka inline. In a way nilikuwa nishaanza ku like niko na background ya photography in a way. Mm-hmm. Ilikuwa kitu kidogo kuna time flip phones zilikuwa zina come into design.
Mm-hmm.
Flip phones. Mm-hmm. Ilikuwa ngia picha za wasee tu. Mm-hmm. Relatives. Mm-hmm. Sana kama ananiambia nipige picha. Napiga picha mtu ananiambia ni kali.
Mm-hmm.
Napiga mse mwingine ananiambia ni kali. So ilikuwa nga hivyo. Times zote ni mimi nilikuwa napiga wase.
Mm-hmm.
Picha kwa nini kwa functions.
Vitu za function.
Uh-huh.
Okay.
Lakini so, siku pay attention to your shit kabisa. Uh-huh. Juni nilikuwa tu nipige picha niishie.
Uh-huh.
Niene nifanya vitu zangu zingine.
Uh-huh.
Lakini sasa vinye nikaingia kampo. Nikaanza kuchill na kukwa nilikuwa naishi kwa.
Mm-hmm.
So venye nimeanza kuchill down kama naweza kumbuka nilianza kama model.
Ndio kwanza picha zako nakumbuka mpaka kuna wakati ulikuwa unapiga picha yani mpaka huna t-shirt. Nashangaa kijana si umejitambua.
Manze nilianza kama model wake.
Ehe.
Ni time pia alikuwa shalan before but alikuwa ana build skill.
Okay.
Alikuwa na build skill vizuri nini. Mm. So mimi nilianza kaka subject wake.
Mm.
Na relax hapo, ananipiga picha moja mbili tatu, ananicho hivi nimekupiga hivi. Interest ikakaa.
Mhm.
Na mimi nimsee naona kinyo una do kesho unaweza fanya. Unaona? Unaona sasa hivi nyume setup naweza kama hivi na nikusetia hapo. Unaona? So mimi nimsee nitaona na next day nita do kitu kaa hiyo, no? So slowly nikagatha na half nimsemfiti atakufunza. Atakwambia hii ni hivi na ni hivi na ni hivi na ni hivi. Unaona? Mimi simsawa kuuliza maswali hivyo sana. Mimi ule mtiaji nilikuwa nashangaa wale watu wenye mkono wanauliza maswali unauliza nini?
Wewe unataka ukosoe ndio ukosoe mtu akuni.
Mimi ni wale wasawatiaji hiyo design. Niko na shangao machofu anauliza swali. Kwani unielewa?
Kulikuwa chuo gani mzee?
Nilikuwa chuo fulani Homa Bay inaitwa Ober.
Oh.
Yeah.
So kali.
Ngone tulitokea. So Alf anakufunza like kabisa ngoja uulize swali yako like fanyi. So nikagetio interest na pia niko na msia mfunza fiti. So nikaanza kuifanya tu.
Actually ni kitu last episode niko na bonga na last episode nilikuwa nime invite ma watu wangu tulisoma nao high school. So tulikuwa na bonga na mmoja wao nilikuwa namuuliza unaweza penda kufanya kitu like ukose kufanya mistakes sometimes.
Uh-huh.
Ndio sababu kuna mtu wako mbele yako anaweza kuambia usifanye hivi. Uh-huh. Fanya hivi na ufanye hivi ndio itakuwa better.
Uh-huh.
Kuna mistakes naweza kosa kufanya sababu kuna mtu ako ataniambia alifanya hizo mistakes so sitazifanya sababu washani show kama ni kwa kamera. Unajua kwa kamera kuna venye kama ukichukua picha fulani unafaa kuchukua like with this type of lens na kuna hii ya kuchukua na hii nyingine. So at least kuna mse ali yeye alilearn from hakuna mtu alimteach. Lakini sasa wewe umepata mseka Alf mwenye amekusaidia.
Uh-huh.
Amekusaidia yani huanzi from zero.
Exactly.
Like,
amekupea hizo skills all through yenye huanzi like huanzi from scratch. Kuna mse ameanza like from scratch. Amejifunza kila kitu na vitu kaya. But nipoa kuna mse anakuguide through.
Anakuguide, yeah.
But pia, learning from your mistakes pia, you kuwa good thing.
Mm-hmm. like, bado hivyo hata yeye ndo alisema but mimi na fit sema kwanza
learning from your mistakes ni good kwa sababu ni always make if anything unaona so tuseme kama sasa inaenda kupiga picha niweke ni ISO ya juu. ISO ni ile light kabisa like nimechoma picha. Unakunga kitambo sawa kisema hii picha imechomeka. Like nimechoma picha hivyo kabisa. Nikiweka hivyo juu. Najua next time nafaa kuwa naeka chini unaona. Juu nilifanya nikaifanya udu. Najua sasa inakuwa nafaa kuwa na reduce unaona. Nafanya vi different. So nime learn through experience yangu. Lakini naweza kuwa kwa setting nyingine nafunzwa na mzee. Mali asha set kamera. I mean, kila kitu poa for a certain room. Nikipiga picha ni perfect. Unaona? So mimi najua hii setting ni poa. So nitaitumia place nyingine na different lighting na vitu kama hiyo. So niki make mistake yenye nimefanya peke yangu, niko able ku learn from it na ni change. Unaona?
Ndio unaweza yani mpaka kuimprove na kwa sasa umeperfect sasa mpaka andika copy paste tu sasa.
Exactly. Yani ukiingia kila kitu kwa akili. Ni chap chap tu
ni chap chap unaenda. Yeah. Ah kweli kweli. So acha sasa nikuulize, hebu describe photography yako.
Photography yangu ni swali tricky.
Swali tricky.
Ni specify bado junadu kila kitu.
Okay, sasa okay, acha tu nikupatie kama kuna photography yenye mtu ufanya kama la lifestyle, kuna yenye watu ufanya ya artistic. Artistic sasa ni
na kuelewa.
So unaweza describe aje hapo sasa?
Ndio maana na community tricky juu nafanya kila kitu.
Unafanya kila kitu.
But most of vitu mi do ni hizo artistic zenye unasema. Na napenda ku tell a story through nini, through images. So nikikupiga picha naweza come up na story. Ama naweza tell a story. Unaona? Kuna alafu pia kuna different interpretations za different things.
Okay.
Naweza piga picha wewe uone a different thing than Kenya mimi nilikuwa na mean na hii picha unaona. So nime bring out message different bila kujua. So ni artist, mimi napenda artistic mostly. But nafanya kila kitu.
Okay. Kuna kitu la story, I think ni kitu kubwa ni kama watu wamekuwa kwa photograph tuseme mse kama Mohamed Amin wacheki picha yake moja ndio ilitell a story about hanga na Kenya watu walipitia hiyo wakati mse kama Boniface Mwangi zile picha chukua za 27 ziliweza kutupatia ona hey enyewe ilikuwa haikuwa kitu ni
zinatell a lot
from a picture yani wewe unaona tu picha but a lot ina come from that
mob.
So unaona kama I think kitu nimeona kwanza na photography yako kuna series ulikuwa na do ya image face ya mtu so from different angles hebu unaweza niambia kitu kuhusu nini
niko naita Let's face it.
Ah, nice.
Let's face it. So, ilikuwa tu faces, different angles. Ni mostly ilikuwa inspiration from kuna a good photographer from SA.
Okay.
And itua everyday people's lives, I think. Na kuna a very good nini photographer from the US, and itua Platon.
Itua?
Platon.
Okay.
Unaweza mcheck out on nini on IG. Wana do mostly faces. Hiyo design nilikuwa na try kuifanya. So nilikuwa inspiration ya hizo nini, hizo mapicha. Haikuwa kitu planned. Ilikuwa kitu very random. Tulikuwa nini at Baraza Media Labs nini Saturday photo session. Ilikuwa na photo walk. So tulianda tu tulipula kuna venye kutakuwa and we get great content tunafurahia.
Okay. But then hiyo nilikuwa kali mpaka mtu mpaka anaweza kuona unajua wakati mwingine nyi watu wa photography mnafanya mtu anang'ara.
Mtu anang'ara vizuri.
Mtu anang'ara mpaka unashangaa. Naona nikana kuanga na kafifu hapa sikaoni.
Tunaitoa yote.
Yote.
Tunatoa dhambi. Dhambi yote tunatoa.
Baka makosa ya Mungu mnatoa.
Zote tunatoa.
Ya ni kitu kali. By the way, likuwa, I think your series iliweza kutell a certain story too. Because I think iliifanya kila a day unafanya mtu.
Exactly.
Another day unafanya kama maybe Ashley, kina Pili. I think bado kulikuwa na
Magak.
Yeah. Watu kadhaa tu yani. Yeah. Ilikuwa tu, I think ilikuwa ni kali sana. Which other one una feel uliweza kutell a big story with?
Enye nili tell a big story with? Mm-hmm. Nime do a lot of work na Pili na Ashley.
Okay.
So, kuna moja ya Pili. Mm-hmm. Ni tulifanya shule tu hapo MMU. Mm. Kwa forest. Ile forest.
Nishaiona kwa akili.
Ile forest yetu hiyo.
Yeah.
Ile forest. kuna sorry, kazi hapo safi tulifanya.
Mm.
Zuni bamba to date.
Actually, hata mimi, among your best work, zenye mine zasema, hizi ni your best.
Yeah.
Iyo picha ya Pili yenye mlichukua hapo.
Yeah.
Mi wangalia mpaka waleo nasema, wow.
Yoni one of my best work to date.
Yeah.
To date. Actually, nimepigia na epi, nini projects mingi, neza kuata nimesahau.
Mm.
But, neza kumbuka Ashley kweli.
Yani uleza kutela story of
but,
kama ni Ashley ama
but mostly ni yoya Pili. Mm. Yenye tulipigia na ya nilita Geo series.
Mm-hmm.
I think Okoth tu.
Okoth. Kwa kila nini unakongo mipatia jina. Yeah,
kila series iko na jina yake.
Okay.
Yeah.
Ah, hiyo ni poa.
Kila series iko na jina yake.
Kali. Hiyo picha haina ikumbukanga tu yani. Ulifikiria aje hiyo yani. Kwanza venye yani ilikuwa green. Ojo green na kuanga ni therapy, I think green ni therapeutic color.
Mm-hmm.
So yenyewe
uh-huh.
Tena mse ako katikati.
Yeah.
Wase nitawekea hiyo picha maybe wakati mwingine amwele ninasema ako katikati, so nikaa anaenda tu na anaingiana tu na
ana blend.
Yeah.
But unajuanga mostly haikuangi that umefikiria kitu itaka mtu kion set.
Ah, okay.
Like sasa tuseme kama ni half shoot na wewe ni mm-hmm. Ni kama kukushoot.
Mm.
Tuko na location na tuko na kila kitu na tuseme ni artistic, ni mm-hmm. Artistic shoot.
Mhm.
Nitaka mtu na ideas zenye nime brainstorm ama nimeangalia hapa na pale nimepata ideas.
Mm.
But nitaka hizo ideas niko nazo niweza kosa kuzi execute.
Okay.
Neza ingia tu location, ni feel, ita feel poa hapa, ita feel poa hapa. So, most of these vitu zina kujanga tu ukiwa set. Most of them zina kujanga ukiwa on set. So, hata hiyo Pili ya nini, hatuko tumifikiria. Wada endo sa Pili ya naniambia, socha niende pale. Na akaenda, akakaa kulikuwa na kiti fulani, akakaa tu, na kapiga picha.
Okay, lakini wewe ukiwa photographer kuna venye macho yako bado inaona, unasema hiyo unaona tu kitu itakuwa kali kwa kile kushaona,
usha visualize. Kuna hiyo, kuna hizo instincts.
Mm-hmm.
So unafaa unaziangalia fiti.
Yeah.
Pia saa zingine ni overdo, kuna ku overdo.
Oh,
kuna ku overdo na mostly sisi hatukwangi advocates wa ku overdo, tunapenda just enough,
simple,
just enough.
Okay.
Yeah.
Nika kuna not tuseme kitu ka characteristic yenye unazosema kwa unajua kwa kila photo lazima tu uangalie, obviously kuna vitu ka lighting na nini, but kuna zile vitu zingine maybe kwa kazi yako unaangalia anga sana.
Mostly si rangi shoot nikiwa na anything ready in mind, na kwa ngana very few things in mind.
Uh-huh.
Very, very few things.
Zenye unafikiria tu.
Very few things. Juu, nikifika set na niko na a set, niko like set on certain nini, certain ideas.
Okay.
Ineza ni limit ku explore hizo vitu zote, unaona.
Ah, that's true. That's
so, nitaka mna kitu kiasi tu ya kunianzisha.
Mm.
But nikisha ingi in the element, kila kitu itakamu.
Okay. So ni unaenda tu unaamini tu ile kazi utafanya tu itakuwa safi.
Mostly ni hivyo mimi naniwakianga na, yeah. Naendanga tu nikijua nitashoot. Like okay. Siwezi kosa kitu.
Mm.
Yeah.
Okay.
Mostly muenda hivyo.
Unajua kwanza umesema umetaja kina Ashley na pili. Unajua kwanza bado kupata mse mwenye ako ka unaona ka eh hey, mimi nilichocha Ashley ile episode tulikuwa naye nilikuwa namwambia. Ukiwa mbele ya kamera nikaa anikumbusha kama Marilyn Monroe. Unakumbuka ziko umewatch ni yake. Marilyn Monroe ni yule nikaa Big Bang Theory kuna episode fulani anaitangwa nani mse? Aitangwa nani? Sheldon. This weird guy.
Sheldon.
Ah, si Big Bang. Sorry, sorry. How I Met Your Mother. How I Met Your Mother kuna mse mwenye anavalenga masuti.
Bunny.
Bunny. Wanajaribu kutake a bad photo of him. But kila wakati, mpaka wakati yeti yamelala, inakuwa tu iko fit.
Yani always ako ready.
Always ako ready. Wakati inakaa kwa kamera, ako sawa.
Na hata ukimpiga picha off guard, inatoka tu poa.
Inatoka tu fit. Sasa mtu uniangalia hivyo unaona ni Ashley. Ashley ni ule mzee. Unaangalia tu hivi. Unaona tu hiyo picha. Hiyo picha ni safi.
Ako na natural poses.
Ibas. Hile ni God given.
God given. Anaduka zi safi sana. Ashley by the way ni like my best model. Kumbia sahi ni my best model. Hena pili. My best models. Like ni the greatest people ni mawaku with.
So yani kuwa kuna mtuka ule inakuwa easier kwako kama photographer sababu analeta ideas. Tuseme kuna venye yani inakuwa easier kuliko maybe mse, kuna wase wengine maybe inakuwa a little harder than maybe mse kawio.
Kuna
models, tuseme model.
Models, kuna kuna different styles. Sema kama mimi niko na like my different style of photography yenye niko comfortable nayo. Ni get maybe model mwenye yuko comfortable na hii my style. Nako na different styles yenye mimi si comfortable kwangu. So huyo ni mse very hard to work with kwa sababu ni lazima ni get in the element. Ni visualize kenye ya nataka. Na vitu kaa hizo. But actually na pili ni wana do things in the same line ya yenye na do like visualization yao na yangu ni
inafanana.
So ni much easier work na mse yako na great ideas zina line na wewe ziko in line with whatever you do.
Okay. So kwanza tena kuna wale wase sasa tuseme, acha tu nijiseme mtu kama mimi mwenye seti niko camera shy but camera bado seti inakuwa una get
nakupata
sasa ikikamkoa hiyo sasa
kwa hiyo wewe kuja tu you'll be comfortable
una kama sana maybe na ideas zako sasa maybe
una come up na ideas zako then lazima ndio maana most of shoots zenye si you have tuna making sure like tuko na like prior interaction
okay
tukujue at least pia get comfortable na sisi so that tukiwa on set usha relax inawe
hiyo kwanza ni kitu sikujua hiyo okay
usha relax inawe umetuzoea kitu hiyo hiyo inaweza kuwa before the day ama hiyo siku tu asubuhi tupatane tukiset tunapiga tu story
feel comfortable
tunapiga story inakufanya tu na get in the element uko tense uko relax by the time tunaanza shoot uko sawa.
Okay. Sababu bado ni kitu kingine sababu unaona kama bado hata walimu kuna ule mwalimu mtu alikuwa na feel ni mpoa sababu ni friendly.
Exactly.
Na kuna mwingine ako too authoritative mpaka unaogopa tu.
Comfortable.
Uko comfortable.
Una hold back.
Yes.
Hawezi ufanyi kila kitu. So hata si set zetu zikuwa banta.
Mostly. Banta tu.
So tuna establish hiyo rapo relationship kiasi. Alafu afterwards ni banta. Banta tu ile light banta ya kucheke, utulie, kitu kaya. So mostly utakuwa tu comfortable.
Okay. So unajua kwanza uli mention baraza. So sahi kuna venye umekuwa around people wenye wana kuimpact kwa kazi yako kwa vitu kwa idea maybe unataka kuzifanya maybe for the future. Inakuwa gaje yani kukuwa around people wenye mko na the same vision. But maybe kuna venye wana kuinspire but yeah. bado unataka kuenda more maybe
yeah. but mko at different levels
yeah.
unataka ku achieve more
mm-hmm.
well, ni pressure but mostly
mm-hmm.
Misi operating in a pressure. Mimi wale mm-hmm. sendikangi ati nini I can work under pressure.
kwa CV. Lakini kitu inakuanga ufala. Mbona usema tunaweza work under pressure?
Kwani ujipendi?
Kwani ujipendi? Tena hiyo ni kusema kwanza uwezi fanya kazi basi.
Kwanza uwezi fanya kazi. Lazima ukue pressured.
Uwezi fanya kazi. So hata ni mtu ufai kuni. Mtu pelea anaandika hivyo afai kupatiwa kazi.
Umesema hiko kriteria ya kuchuja watu.
Kuchuja.
Mtu ameandika pressure weka kama. Wana unye si pressure weka nini.
Badala ya kuangalia degree waangalia yu kwanza.
nice one.
Mm.
But sasa, mini msisiezi function vizuri sana kwa nini kwa pressure.
Mm-hmm.
Like pressure itafanya nidu vitu wata misi ili.
Like utafeel huiko perfect kwa kazi yenye unafanya ama kitu kama hiyo.
Si hivyo. Stadu, yes, niko in the element, najua kenye nafanya,
mm-hmm.
Nime master skill, najua venye niko na vituka hiyo.
Mm.
But pressure, in a way, ina nini akili yangu, inasumbua akili yangu, lakini ina ni disorient kabisa.
Okay.
So mse aki applying pressure on me, start bring the best results.
Mm.
Yeah.
Tukusema kwanza hivyo, tukiangalia kama unajua si tumetoka graduate.
Yeah.
Ukiangalia kai system ya education huku, kuna venye walimu jaribu kuweka sasa hiyo pressure.
Yeah, yeah.
Inakuwa yani kila wakati kuna nikawa wanataka kukusumbua tu.
Kusumbua akili au kukupush. Yes. Wanafilio pressure ni kukupush.
Yes.
Sasa mi si function well kwa hiyo kupush.
Hata
hiyo pressure yao. Mm. But so point yangu ilikuwa ni si jeki yangu hiyo pressure.
Mm-hmm.
Like nikiwa na such people wenye na feel
wana kuwa na pressure.
Inspire, wana ni inspire.
Ho, ho,
na ni kosha potea.
Nimepotea kidogo.
Na feel wenye wana ni inspire na nataka kufanya greater things than them.
Mm.
Sijeki yangi hiyo pressure such.
Mm.
Mimi msi nitatulia.
Mm-hmm.
Ni learn tu pole pole. Mm. Niko na time ya ku learn.
Ah, ukweli si bado young.
Eh, yeah, nita relax tu ni yeah. Nitulie, ni learn one by one.
Mm.
Kesho niko na tu, niko na 1+1 2. Mm. Pole pole.
Ukweli.
So, mm-hmm. as much as ni inspirations, mm-hmm. sijeki pressure that nataka kuwa hapa sai. Itakam, okay. Yes kile itakam badai.
Nani anakuinspire sana kwa maybe umepatana naye?
Umepatana naye? Kuna jamaa anaitwa Paushinski.
Paushinski.
Pau.
Paushinski.
Paushinski.
Hey, okay.
Ni a very great photographer, but anafanya food photography.
Oh, nice.
Ni a very great guy. Uh-huh. Very great guy in the industry. Anadu kazi poa sana. Tunachilingi naye na shanga sau jamaa. Ndio mdeadly hivi.
Ndo bado kwanza kuna ile aspect ya una kama 22 kwa futa kidogo.
Mm-hmm.
Una kama tukiangalia mseka Haaland mm-hmm. amekuwa kibreak records.
Mm-hmm.
But he's still human.
Eh.
Yeah. Like ame put in work lakini ni mtu kasi tu yani. Unangayani kuwa katingine tuna feeling ni kama mse amefanya great things ni kama a god ama kitu kaya hiyo but yeah. We forget that bado amepitia shida zingine zenye actually maybe hata ungetaka kupitia ama hata hujapitia kwa maisha yako.
Si ni kama nani kama watch Peaky Blinders. Thomas Shelby.
Man.
Wasa wanafikiria ngao jamaa hizi kufa.
Mazee.
Jamaa ni muimoto.
Mazee.
Kufa. So ni sa zingine uko na great power.
Mm.
Uko na great power within you.
Mm.
Ni wewe tu sasa uifind.
Mm. Ni ile tu lakini ndo we find bado lazima uput in work. Bado kuna kitu kwanza kama Thomas Shelby alisema.
Yeah.
Alisema aliulizwa na I think ilikuwa waka wake akamuuliza when will you ever rest? Akasema
there's no rest for me in this world.
In this world, maybe in the next.
Perhaps in the next.
Maybe in the next one. Unaona ni kazi ya meput in.
Manze.
Seti ya mekaa tu.
Na anajua kazi yake yani ako so yeah. much into Kenya anafanya.
Mm.
Anaipenda that much yenye. Hezi relax.
Hezi relax.
Aki relax ama feel. Something is amiss.
Yeah. That's true. Hiyo ni poa kwanza. Hey, baraza nilikam ile siku kulikuwa na ile nini ya podcasters. Still I feel space poa hivyo.
Baraza media la by the way wase ni a co-working space ya creatives.
Wapige nini promo.
Kama wewe ni creative una feel unataka space poa ya kuchill, ku relax, ku network, hizo vitu zote. Pitia hapo Baraza Media Lab. Niko on your way to Lavington Riverside Drive. Pitia one area. Unaona venye Mungu alishtuka.
Hey, bro, nili feel fiti. Ile yani una feel ni kama ni space uko free to do anything you wanna do in, you can think straight.
Exactly.
Hey, in the place poa.
Baraza Media Lab, kiwa tuko yo space, ukiingia yo space, una feel creative.
Create exactly. Exactly.
Your aspect inakuja tu exactly. Ina come two time umeingia. Like una feel in a different space, our different space. Iko na a different vibe. So ni good, ni very good for creatives.
Actually kwanza venye
ukiingia good for creatives.
Ukiingia ni sema tu msee tena Mohamed Amin kwanza picha zake mbili hapo unasema tu.
But the picha zote hapo ni za Mohamed.
Zote. Ni space poa sana. Umekuwa imekusaidiaje kwa photography yako ama kwa art yako?
Baraza Media Lab imekuwa well, sisi sema imekuwa influential hivyo sana kwa whatever I do.
Okay.
But imenisaidia ku maybe network. Imenisaidia tu ku network. Juu kila siku una meet different people kwa the industry, una do different things. So mnakaa tu mnabonga, mna exchange ideas. And then mna plan maybe kufanya something.
Okay.
But sasa niyo networking tu ndio
imenisaidia. Imenisaidia sana hapo.
But see, haijani boost sana ki photography. But
in other things maybe.
Inakaribia huko.
Okay.
Inakaribia.
Okay. Wajua kwanza bado tumeongelea sana side ya photography bado, lakini umekuwa bado ukifanya kazi kali sana ya design. Design bado umekuwa na kama another series. Kama juzi tu nimekuwa nikiona ukifanya kazi mjini. Unajua sahi unajua watu wa hustler wanaambiwa wafanye kazi.
Kazi mjini.
Sahi
kila kitu inataksiwa mtu wa.
Bwana.
Sahi hadi bodies wanadai kulia.
Ndio na maana. Ikona maana beauty product.
Sasa hii bodies wanadai kulia pale.
Sijui utafanya nini. Wataanza kujipaka.
Kila kitu inataksiwa, nimeona hata sijui nina taksiwa tena. Kuna kitu kingine inataksiwa. Sasa wanadai kutax kila kitu.
Kwanza kuna story nyingine niliona ya mpaka housing.
Exactly.
Like sasa itakuwa gani kama although lakini nilisikia ni optional. Hiyo lakini na shangaa tax optional. Hai, hapo naona tu itakuwa tu ni Kiswahili fulani inapigwa tu.
Yes, inakutudanganya.
Ni kutudanganya.
Hiyo system hivi. Kila kitu inataxiwa.
Sasa unajua kwanza nilikuwa nimeona nini ya mse fulani ati kama mse anapata 600,000 tax inakul like a quarter. So mse anapata 400,000. Out of the 600,000. Inaenda tu ka NHIF anakatwa. NHF kwanza imiongezewa. NSSF imiongezewa. Hizo zinaambiwa ati mtakula pesa wakati utazeeka. Sasa kuna hiyo housing.
At this point si tukwe tunalipo hiyo tax. Serikali inachukua salary yetu.
Bana.
So hiyo tax.
Nisena kwamba kwanza saa hii unaona kama si mafreelancer. Mafreelancer tu na msemo wenye yako kwa gava. Unapata nani kama mnapata the same money?
Manze mnapata the same salary.
Maze.
Baya sana. Sasa hii gava inaenda kutuumiza. Ishaanza kutuumiza hivi.
Ishaanza
kutuumiza.
Kini bado wanatuambia tuwapatie time.
Imeenda.
Sijui time itatupatia mpaka lini, but it's all right.
Time gani imeenda? Ishaenda.
So kazi mjini.
Kazi mjini ilikuwa tu one of random, ilikuwa tu a very random idea. Very random. Mostly when you create ni target asset kwanza, like hizo the things, like the things that you put on.
Okay.
And as you get and then story to come afterwards, like when you put na vika, your story na come afterwards. So ilikuwa the most random thing. Most random. Mata for some reason haiko inanibamba time nilitengeneza.
Kwa nini?
Haiko sijui kwa nini. Haiko inanibamba aesthetically kila kitu. But nikai put out juu na hafu put out something. So nikai put out na mkabambika.
Hey, hiyo kitu ni kali.
Shukran manze. Shukran.
Kwanza kuna ile yenye iko na manyanga hapo. Hiyo nilinibamba sana. Eh?
Kazi mjini. Tuko kazi hapa.
Eh, hey, kweli. Tena unajua kwanza kuna bado inspiration fulani unapeana tu na kitu kaa hiyo. Yaani unaona kama mse kama hata tu unaenda tu kwa Alf tena. Kuna ni fulani alikuwa anafanya ya ilikuwa inaitwaje? Alikuwa na record video ya kama kibihera ilikuwa kitu kaa hiyo.
Video. Oh.
Umekumbuka?
Naikumbuka.
Unaona nikae unaona hivi unasema tu wow. Like unaona tu maisha ya Kibera. Like mimi sijaishi Kibera maisha yangu yote.
But unaweza get you nini from your footage?
Yeah.
Si nika kuna jamaa fulani alimuuliza the other day.
Mhm.
Si elewi venye unapiga takataka picha na inaka sexy.
Bana.
Bana. Kwa picha inaka sexy yani. Picha ina takataka inaka sexy.
Inaka sexy
kabisa kabisa.
Na nikiangalia hivi yenyewe bila hii picha haini pambe hata kidogo.
Ainge kainge ka hivi yenyewe.
Ainge ka hivyo.
So unaona sasa hiyo vision different inakupatia. Ina tell a different story, unaona?
Actually bado inarudi kwa hiyo telling a different story. Na bado I think venye wewe unaweza perceive kitu si venye wakati ngine si venye mimi nita perceive
exactly.
Naweza pata a different perspective from the same thing yenye wewe umepata.
Just so unaona tunaziangalia from different angle.
Yeah.
Wewe unaweza kuwa umego through kenye maybe nimedu. Like kenye tuseme kama kazi mjini, tuseme unaweza kuwa umego through experience kazi moja. Na mimi si experience. So hivyo ni utaiona si venye mimi nitaiona. Unaona ni different views. But at the end of the day meaning yako umeipata.
Nimeipata.
Yako ya kenye imecreate you may get.
Yeah, but then ni kweli. Lakini unajua kwanza kitu kuna kitu kingine bado I think ni important sana kwanza kwa hii career yako.
Yeah.
Ni equipment na technology tu. Unajua kwanza kwa kamera zimekuwa zikievolve.
Yeah.
Like zile kamera ka au tu wase tulikuwa tunasema watu wanapiga season yaona ni zimekuwa easier. Na bado ni pesa.
Ni pesa. Kamera ni pesa mtu wangu. Uneza firwa. Uneza firwa.
Nengo mene za jirani ukona upigwe hapo kona fulani.
Mtu wangu uneza
firwa. Kupitia kona fulani.
But mostly, mi hata sina equipment unyo naniona hivi. Sina equipment kabisa.
Numeza ziku.
Sina equipment to my name.
Okay.
But sasa nimekuwa nikitumia kitu Alpha konaye. So ndo maana nasema amekuwa kini build through nini. But sina missing equipment.
Umeza kuna navigate at least na mse.
Don pia na come through.
Shout out to Don.
Shout out to Don.
Okay. Kwa kwanza I think hiyo ndo inakuanga challenge kubwa sana kwa watu. Sababu kuna unaweza pata kuna mse yako passionate sana kufanya maybe vitu ka editing nini lakini hana lapi. Maybe sasa unaona kaa sisi si wakati tulikuwa chuo kuna wakati tulikuwa nafanya maproject kama za atikutengeneza website nini kaa hizo lakini kuna mse unapata hana lapi.
Hana lapi kabisa.
So ata jaribu aje hezi fika level yenye uko.
Exactly.
Kuna story fulani tulikuwa naongelea na Meja. Alikuwa anasema Meja si msanii wa gitaa. Venye mekam kununua gitaa imekuwa easier see the same na wakati hakuwa nayo.
Juu uko na hiyo equipment at your disposal.
Yeah.
Time unadai kuitumia unaitumia. But ina depend. Just mimi equipment ilikuwa like Alpha kuna equipment tukai. So whenever niko na nataka kufanya na muomba tu iko.
Bado ni bahati tuseme ni bahati tu fulani yenye wewe umepata kaa hivyo sasa sababu at least Alpha amekusaidia bado kitu kaa equipment tuseme kama Alpha angekuwa bado ingekuwa ngumu kidogo.
Ingekuwa ngumu juu industry sahi
hata si kidogo
ndo ni kutrust ni kupatie kamera yangu.
Maze
inatake a lot of trust nafako na kujua na niko sure to handle equipment yangu venye mimi nitaihandle.
Oh, the same way.
The same way minta yando.
Nita feel comfortable. Kena nae watasishtu.
Inata nikikupatia. Nikupatia di 1 month kaya nae.
Miniko sawa.
Staka hivi ati nashina nupigia. Hey, equipment yangu iko aje. Pigia picha nione. No,
bana, eh.
Kuna hiyo level of trust. So, sahi kupeana equipment ni very tricky.
Sabu ni kuinvest. Ni investment kubwa sana.
Investment. Nye msea kia mwa, nikaa nilisikia story ya jama fulani. Kuna jama fulani, unalavanya wase uhaya PS. Kuna msudi fulani alihaya, shop fulani tu wapa ronga tu wapa. Kuna msea fulani alihaya, venye unahaya ringi usiku. Mwendo unachezo.
Ya yeah, usiku, eha.
Msudi fulani amehaya PS usiku. Kumbe jamaa anaenda kusafiri to Sudan hiyo usiku.
Wa.
Jamaa alienda na PS hivyo. Na hivyo alipotea hivyo ndo alienda Sudan akuwa irudi.
Guy.
So unaona msanii anaweza kucheza cheza hapa
hivi. Mazee.
So kupeana equipment ni level of trust.
Eh.
Na pia kuna msee una feel as much as maybe si trust.
Eh.
Ama tujafika hiyo point ya mimi kumtrust na kitu kama hiyo.
Mm.
Ana handle easy equipment poa. Na anaduka zisafi. So huyo ni msee pia uneza gamble.
So ni
tricky kama una equipment.
Tricky.
Ni very tricky. But uzuri siku hizi kuna watu wana nini? Wana hire.
Wana hire. Hiyo ndio kazi yao.
Kuna agencies zina hire. Hizo equipments unalipia tu.
I think hata hivyo ndio nilikuwa nakusema sababu. Unaona story kaya yu msee wa nini wa PS. Wezi mblame kusabu ya likuwa na pesa.
Manze, yeah, me relax. Anajua, ini pesa extra.
Na make overnight.
Situmi saisa isi kubisa. Wacha nipeane hii punch. Hata nipone hapa kamboga.
Manze,
nisikose kile. Alafu wana mkasubuya napata akona deni ya nini.
Anarudisho zero. Wajua nikurudisho zero kuse. Kupata, hey.
Ivo ndo serikali yetu inatufanya.
Yeah, inachukua tu. Nairudishi.
Nenda kuumia mtu wangu.
Unaweza nitaumia sana?
Mimi nafilitaumia sana. Nafilitaumia excess. Yani, atuko ready for Kenya inakamu.
Walai?
Nafil, atuko ready kabisa. Kabisa, kabisa. Yani, unaona mwenye sisi huku wa kitu kitokea. Tunai humor. Tunatengeza memes nini. Itafika point, hizi humor zitaanza kureduce. Itakuwa ni unapata meme ya scandal moja, yenye inakumada. Utapata mob, ni moja tu, yenye inakumada. Alafu zitapotea at some point. Juu tunaenda kuumia mbaya.
Wee. Wakati ingine mimi fikiria hii gava mpaka na shtuka tu ya inaona. Wajoka sisi ndo tunajijenga. Like ni wakati wetu sai atuko theater tuko fiti
tujaji established bado hadi sai bado tumechanganikiwa tunafaa kufanya nini hapa
bana ndio ile wakati bedhe actually hakuna msee atanaweza sema I have a clear plan of my future
walai
hakuna unajaribu tu kuna vigetu mpaka pale anita jipo sema tu
sasa inafanya kitu imekam.
Una move nayo.
Sile kaya vinyo likuwa kitambu, unasema mina dai kwa pilot. Na unasoma kila siku, mina dai kwa pilot. Sae, ni kenye meka mtu
unatuzanayo. Ni kitu tricky sana, siji tutafika wapi, lakini ni ujaribu tu kwa for the best tu, yani yadataka hakuna science tu zinaonyesha bado yani ati atuendi kunini. Mojo bado yani wanaweza yana tu maybe kila kitu work out vipoa, bado tunasaidika na ndio, hiyo ndo hope yetu actually.
Exactly.
Yani ya, kila kitu wanafanya sahi hai make sense. Sabu actually, unachikika easy tax zote zenye ziko. Kama tunaweza kwa tukio na pale do yetu inaenda, hatuwezi kuwa na shida. Watu wawezi kuwa na shida. Watu wanaweza kuwa ready kama tunaona enyewe.
Inafanya kazi.
Inamove
mahali.
Yeah.
Watu wengi sana hata kwa motivated kwa mkasibu kwenda wera.
Si ati nini?
Na I'm working for my country.
Yeah, actually tena unajua kama kuna ile wakati kulikuwa kunafanywa kama zile analysis za wakati Kenya ilikuwa happy, ulikuwa naambiwa wakati wa Kibaki ndio Kenya ilikuwa the happiest. The time watu Kenyans were happy, but then watu wamekam tu wakipata mashida, yani mpaka happiness imekam tu kiderail tu, yani kiplani.
Ndio maana Gen Z siku hizi wako nini, walizaliwa kukiwa very happy, sasa hivi wanateseka, wanashanga hizi nini.
Tunateseka si ati nini.
Hey, lakini ni mateso hapana.
Maybe to come to me. Me to hope to for the best abu. Eh? Maisha si rahisi. Tuna jo tunakuja tunapigwa na vitu zenye kwanza huko na expect. Unachika vile COVID ilikama. Hamko mmeipangia.
Ilikama kwa abrupt.
Hivo. Ndio hata saa hata hizi vitu za gava zinakama. Zinakama tu hivi unasikia tu ati ye. Gas imepanda. Kwanza tuliambiwa tutalitoa gas ya punch.
Iko wapi?
Chania chane
na hizi. Sinaambia tunenda kuumia. Iko wapi yo gas? Yo gas iko wapi?
Iko wapi?
Tuletewe saa hii. Unga tumeambiwa ina... Ama mishuka?
Unga zili... By the way, wiki ndo ilikuwa inafaa kufika wanchuani.
Unga tuliambiwa itaridisi yote kwe kwa wanchuani.
Chatungoja.
Ami meshuka nisi hatu japitia
supa. Wapi? Ama supa zenye ziko nizenye atujui. Sielewi.
Tunaenda kuumia jo.
Tunaenda kuumia si ati nini. Okay. Tuachane na government. Turudi kwa conversation yetu sababu.
Hey. Yo conversation nakasirisha.
Nikasirisha tu. Nikasirisha. Kwanza na hata siku vote. Yani. Yani. Inanifanya na nini paka niane. Mi kwanza hata tu nisema kweli. Mi nilikuwa nimeona... Igava itatusaidia. Sana nilikuwa naona seti both of them hawakuwa fiti. Na seti tunataka kuongelea politics sana, lakini nilikuwa naona it's a better option.
Better option.
Yeah. Sababu alikuwa na kaka ako na clear plan, but ndo maana sema maybe acha tu ni hope ni saa hii tutaumia.
Things it get better.
Yeah.
Well, at the end of the day it's just hope.
Hope, hope actually ndo hii weka watu. Mnadhani mpaka Biblia mbona inakuwaka. Ni kuweka hope. Yeah, mnaambiwa tu mkuwe na faith. Faith tu kuna. Kuna siku tu ita come through. Ipo siku.
Sadi mnaambiwa msikule.
Kwanza chale, oh chamako saa. Kwanza umechikina ni walikataa kumpatia chakula.
Sinimona amelia hapo hivyo ati, they're not giving us food. Sometimes they're beating us.
Lakini yenyewe. Inafikaje, unajua hiyo ni kulose hope sana. Kuna hiyo story yenye tulikuwa na bonga bado na The Alchemist Baleta, yani watu wanaokama wamelose hope sana mpaka inakuwa kitu yote yenye mimi nakuambia nisha ku brainwash design utaitikia kitu nitakwambia tu, yani which is sad.
Mfano unajua most of us wana take advantage juu kuna I think iko kwa Bible or something, sijui, siko sure. Siko sure though. But I think ni msea alisema hitha ame kwa Bible. Haiko kwa Bible though. Kuna msea alisema nini. Religion is the opium for the poor or something. So most of us say, wana feel, unana sahi poverty levels go very, very high.
Very high. Mm.
So kila msea na cling on to kenye anezaambiwa in the name of hope and faith. So kila msea na cling on to that juu. Ana believe kuna a better future. Unaona, like God anatutest, ni test
flani kaile ya job.
Yeah, anatutest. Alafu at the end of the day kuna light after the knee, after the tunnel. No? So I say mostly ome get your aspects. Hiyo ndo sawa na ride on kabisa. Wana ride on kabisa na wana utilize to the fullest. Tu nikikam ni kuambie mimi ni mwana nyota.
Yana nyota.
Nyota ina nisho. Ukinipe hiyo 30 bob yako nyo iko nayo. Nipande tu gari hapa hadi huko juu. Utabless hiyo. God ataona hiyo kenye umedu, atakubless. So utanipe hiyo 30 bob.
Lakini yeye atakuuliza gera. Ukamu nisho. Unajua kuna kitu hata mimi nafaa kufikiria. Mimi mwenyewe I think watu wafikiria kisquizi. Squeeze tu mnaambiwa tu mnakubali. Like ukamu kuna kaa ule dem, sijika ulisikia historia ule dem mwenye, aliuza kila kitu. Akapeleke uo msee.
Ule alikuwa a hostess or something. Aliuza like, kila kitu wakonaya akapeleke uo jama.
Akampelekea, ati sasa nitablesiwa. Na nimekupatia kila kitu. Nilikuwa yani already blessed. Lakini sasa nimepaleka blessings zangu kwako na na expect kublessiwa bado. Like, make it make sense.
But unajua hata, to some point, nilikuwa na feel, yo congregation nilikuwa at fault, mostly. If anything, kama umdem. By the time anafanya hizo vitu zote, inamaanisha aliongea na mse kwa familia, ama kuna mse wa familia aliona. na akatrai kumwambia manzee kenye unadu I make sense. Juu unauza kila kitu. Unaenda place yenye hata ujui, unaenda kufanya vitu ujui. Unaona? Kuna mse alishamshow. Labda wase kadhaa hata walimwambia, "Kenya unadu, I make sense." Inaweza kuwa ni legit, but I make sense. Naye akadu hivyo na akauza kila kitu akapelekea msedo. Fault ni ya nani?
Unajua bado inakami narudi bado yani venye hawa sio kwa actually hopeless. Wana kwaga wana clean on to aka kitu kadogo kwenye unandio yote. So wanaona tu hata umjaribu aje kumshow. Anaona tu ni propaganda fulani tu ni ile itango aje ile tu ati unachezea nini gita. Ina msemango nini? Mtu akona nta ila nimesahau kitu ya Kiswahili. Yani nikaa hizi sikia kitu yote unamwambia ashaona hivi ndio kitu nafaa kufanya na ni hivi.
Una feel ni nini? Ni something to do with voodoo.
Kidogo inaweza kuwa but hizi vitu zina happening. Like yeah. Unacheki sasa hivi wa Kenya kwanza wameshtuka sana na history but mimi nimewatch documentary mingi sana za cult.
Yeah.
Yaani what to actually wo brainwash wa hivyo yani si voodoo.
Yeah.
Like kuliambia revelation ilisema kutakuja ma false prophets wengi.
Yeah.
Maybe this is the end time but yani mtu anakaa mtu anakushow ojo se by this yetu anakuanga mafala. No mse akakwambia ati even unaamini.
Yeah.
Huo ni mse mkali sana. Bila anafaa kut.
Akona convincing power.
Huo mse unafaa kumtii.
Yeye ndo anafaa uze insurance hapa nje.
Aki, walai, si ati nini. Wasikao by the tunafaa kuwapatia mse insurance waambie sawa. Si ati nini. Sababu huo mse unajua ndo uti wewe una imagine gera kuambia ukose kukula.
Manze no school.
No school.
Kabisa kabisa uambiwe wewe ndo uze kila kitu. Uka unipe hiyo do.
Kuna ingine kwanza nilisikia sasa ingine ya majuu. Kunywe ni poison.
Ah.
Tukunywe poison tujiue. Ingine ilikuwa ati kukawashwa moto. Walikuwa
ina Uganda hii hapa.
Imagine.
Ilifanyika hapa Uganda while back.
Imagine yani tuingie tujichome. Like vitu zingine ni sad kuona vitu kama hizi ziki happen but
juu nashanga at this point tuna feeling kila msako enlightened.
Yeah.
Na tuna end up kwa disappointed kwa sababu kuna wase wengine walana.
As much as
sikuizi kuna kila msia ana try kufunzana kitu yeah. Anajua ana try
kufunza
kushare out na so at this point tumekuwa na exposure to a lot of content. Tuna try kukubuild na kitu kama hiyo. So sasa tuna assuming tu kila mse ako educated.
Ako enlightened.
Enlightened anajua kila kitu.
But that's not the case.
Yes, it's the case. See the case. Kwa sababu kuna vitu zingine kama tradition zinakuhold back juu. Kuna vingine venye wezi do aside from venye tradition ina require. Unaona. So at the end of the day kuna vitu kaza zinatuhold back. So tunafaa tu kuget a balance between the two. Si ati wache tradition kabisa. Na nini get a balance between the two. Sasa unajua kitu yenye ni morally right na morally wrong. So get to your balance.
Umesema hivyo kwanza culture. Hivi kivyo nilikuwa home nikatembelesha yangu sasa tulikuwa na bonga kwanza story za nini za dowry.
Yeah.
Kama in Kikuyu culture kuna steps ikwagi kati once
sia tumeleta tunaenda tunakuja hapo na rashio
bro
nyama kesho
hapana inakoga alikuwa ananiambia ati the first time sasa kuna koga na moja ya kwanza ka unaji introduce ni introduction so ukiwa kijana unaenda kujintroduce kwa dem. Then kutoka hapo kuna moja mnafaa kwenda kuchinja mbuzi. Kuchinja mbuzi. Sasa hiyo wakati ndo mtakuwa samu naambio vitu zenye mnafaa kuleta. Then kuna ya tatu yenye mnafaa kuchinja mbuzi ya female na male. Yeah. A virgin female. Like
sasa hiyo tatu ndio tunaleta nini? Tunaleta mahari.
Sasa hiyo wakati ndo unaleta kenye mniambiwa. Na bado, unajua unaweza kosa kuwa umemaliza bado. Siati umeforsiwa ulete once, unajua.
Unaweza kamtuna yenye hiko,
yes.
Yengine tutalipa
time goes. Lakini hizo ndo steps unafaa kufollow. Then after that, sasa ukikam, maybe some, sasa usha kwa mtu wa familia yaani. Hiyo sasa ni kwetu. Una bado kwanza ilikuwa aliniambia hata si Kikuyu. Hiyo ni kwetu. Kuna place nyingine ya Kikuyu utapata wana do something different. Unaona? So unaona hii kuna ka culture collision fulani kana come. Zenye huu kikam ka utaniambia hivi ndio unajua.
Juu sisi kwetu ni if I'm siko sure though, but it will be introduction. Alafu introduction unajiona na wase. Alafu I think sa next year kwa introduction utaambiwa whatever supposed to bring na vitu kaizo.
Oh, like dance, the first time
terms zitali hiyo time tunaget kujuana na vitu kaizo. And then start the next ndio sasa tunakam tu ku ni ka rorashio sasa. But si yetu si rorashio. Ni ka tu yo something of the sort.
Okay. So kwetu ni kadhaa. Yani hata the first time actually mtambiwa lakini ka sasa kwetu exactly ka ndo mezaleo kutoka sasa kwa shu yangu hivyo ndo walifanyiwa yani. Ni kitu yani unakamuno. Sasa point yangu ilikuwa yani culture unaona sasa venye kawa ikikam collide hivyo. Uki kama unaniambia hivi na mimi nakamkwambia hivi kuna venye yani mtu hataki kuamini venye wewe unamwambia sababu anaona hivyo haifai. Ana Kenya anaamini anajua hivyo ni hivyo.
Hiyo ndo yao. Alafu kuna msia hataki kuelewa that uko na saidi yako na mimi niko na saidi yangu. Kenye tukiongea tunaweza fanya saidi yako hizo tatu. Na tuneza duya saidi yangu hizi mbili. Kubonga tu. Kubonge tuelewane. Tujue ni hivi na ni hivi.
Like watu wakuwa open. Sabu I think kama hiyo kesi yote kama. Sabu mostly. Bado kulikuwa na story. Bado niliona news ya. Watu brothers. Brothers waliuza kila kitu. Wakaenda sasa uko Shakahola. Wakauza kila kitu kwa home na wakaenda. Kidogo hivyo washaanza kupigia kwa home. Wanasema. Ebu tumeni ma tents na chakula. So wale watu wa home wanashangaa. Wewe tulikwambia usiende.
Na somo natuambia tutume vitu.
Unacheki? Like ni yani wangeku ni ile tu watu wanafaa I think watu wanafaa kukuja kukuwa open any for anything ideas wakuwe ready tu kusikia hii kubonga tu yani.
Lakini saa zingine kuna jamaa tu anasikia but ni fala tu hataki tu kufuata kenye nini.
Haizi zaidika.
Adai tu. Yeye ni mahuru, adai kusikia. Nika kuna kazi nengo alikuwa ananiambia, Msimbogo alikuwa ananiambia kuna nini school yao. Number last. Number last or the last three ama the last two. Walikuwa anachekana. Like mwenye atakuwa last anachekwa.
Anachekwa, ehe. Like,
anachekwa kabisa. We ni dando. Kuna tuwa wase wenye, uko down. Lakini.
Tunaendelea kupeleka chini tu
ya. Yani kuna msetu fala, yani mnachekana huko, no? Mnachekana huko down. Badala msaidiane
kuinuana.
Kukamjuu, no? Kuna msetu yani, ameamua. Anajua, hako enlightened by. But ya ameamua tu.
Actually kaa kuna kitu. Naweza sema kwanza na daru yetu ama kitu kaa hiyo. At least tumekuwa kuna venye yani tumekuwa tu tukisaidiana. Kaa unaona kaa leo nimekuambia tu come through.
Ukatokea.
Ukatokea. Yani at least kuna hiyo tunainuana tu ukidesign.
Manze collaboration iko na great power.
Si ati ni.
Sai collaboration. Juu hata mimi mostly. Vitu nimeduni na classmates wetu. Ama tu wasetu nime meet nini? Kampo. Unanirifa, unanyambia mse ufanya kitu kai. Most of our say, ndo ni midu nao collaborations na kitu kai. Na tuna move tu pamoja. Kuna great power in collaborations. Nimeona hiyo kwanza kwa nini, tajiri wangu. Ina move very, very well.
So
be a collaboration. Very well.
That's true.
Great power. Sana.
Na by the way, unajua mki, hiyo collaboration, unaweza ku-exchange information. Unakamiani mpaka, unaweza kurifa kwa mtu mwingine. kitu ulitaka.
Sasa zingine hata si referral. Msetu anaona online. Niliwak na jama fulani nini. Na alikuwa na doi kitu kayo. Anakutafuta tu hapo online bila hata kuuliza mtu mwingine. So collaboration in a way unatap into audience ya mse mwingine. So audience ingine, kuna mse akona nidia kenye una provide. Na una get to hivyo.
Na unasaidika, mnasaidia na actually ni wote wawili.
So unata sa hivyo nyo umenileta hapa. Kuna mse atataka nifanye design.
Yeah, ukweli.
Hivyo tu.
Ukweli.
Pole pole tu, collaboration. Na mna grow tu pamoja.
That's true. Ni tuinuane si wenye. Kwanza si mavijana, I think tunafaa kuinuana sana sababu hatuna watu wengine wa kulini.
Sasa kwanza unajua ni wenye nini? Generation ya wazazi wetu na sisi ni different kwa sababu
sana.